想你到负担。Hey yeah 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 yeah, hello sexy sorry, nitaje muda one me, dhamira yangu iliyo ndani ni kuweke ndani na wala si story. Tell me girl what you need, nikupambani hata gizani, nikupona unachotaka nifanye unachotaka limradi uwe na mimi. Ake moyo wangu umeuasha taa, itaniuma ukinikata. Sijawahi kupenda, umefanya nimependa. Maybe you are the reason why. Ni mwogoweni, sembe nifanye niwe kwege. Na tenu ni bebe, forever nawe. Ni mwogoweni, sembe nifanye niwe kwege.
Katerina, 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 Katerina. If I catch your body, I can chop your body. If I catch your body, I can chop your body. Girl, I can take you shopping. African girl, bounce a love for me. Could you give me something I've never seen? Girl, when I see you again, can you dance for daddy? Can you dance for daddy? Girl, can you wind? Katerina, 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 Katerina.
Ake moyo wangu umeuasha taa, itaniuma ukinikata. Sijawahi kupenda, umefanya nimependa. Maybe you are the reason why. Ni mwogoweni, sembe nifanye niwe kwege. Na tenu ni bebe, forever nawe.
Ni mwogoweni, sembe nifanye niwe.